twagala nyo chokola buli mulamu ye mugenya atalabika nga naye buli nyo achalamu peace the Lord, peace the King, He is the Creator. Oh, we sabo po musana ekitiwa kibe joli kabaka wabakabaka katonda wa
I'm not afraid to die.